kabaka ow'ekitiibwa. Ayi Kristo gwe kabaka ow'ekitiibwa. Gwe bakitaawo omwana ow'olubeerera. Ayi Kristo gwe kabaka ow'ekitiibwa. Gwe bakitaawo ekitiibwa. Ayi Kristo gwe kabaka ow'ekitiibwa. Tewanyooma lubuto lwa muwala. Ayi Kristo gwe kabaka ow'ekitiibwa. Gwe wawangula ow'ekitiibwa. Ayi Kristo gwe kabaka ow'ekitiibwa. Gwe otudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda mu kitiibwa kyali kyawo. Ayi Kristo gwe kabaka ow'ekitiibwa. Tukkiriza ng'olijjo ng'omulamuzi waffe. Ayi Kristo gwe kabaka ow'ekitiibwa. Kyetuva tukwegayirira okubeera abaddu bo. Ayi Kristo gwe kabaka ow'ekitiibwa. Tewanula n'omusaayi gwo ogw'omuwendo omungi. Ayi Kristo gwe kabaka ow'ekitiibwa. Omalaye ku muwendo ogw'abatukuvu mu kitiibwa ekitiibwa. Ayi Kristo gwe kabaka ow'ekitiibwa. Ayi Mukama waffe kola abantu tebiri mu kisa omuzika gwo. Emirembe n'emirembe tukutendereza. Emirembe n'emirembe tukutendereza. Bulijjo bulijjo tukutendereza. Emirembe n'emirembe tukutendereza. N'erinnya lyo tulisinza. Emirembe gitaggwaawo. Emirembe n'emirembe tukutendereza. Kkiriza ayi Mukama waffe okutukuuma leero tuleme okukola ebibi. Emirembe n'emirembe tukutendereza. Ayi Mukama waffe tulemu okutendereza. Emirembe n'emirembe tukutendereza. Ayi Mukama waffe ekisa kyo kitutuukeko nga tukwesenga. Emirembe n'emirembe tukutendereza. Ayi Mukama wange nkwesize ensonyi zireme okunkwata. Emirembe n'emirembe. Emirembe n'emirembe tukutendereza.
Naye Katonda ow'emirembe eyakomyawo mu bafu omusumba w'endiga omukulu olw'omusaayi gw'endagaano y'olubeerera, ye Mukama waffe Yesu, abatuukirize mu buli kigambo ekirungi okukolanga by'ayagala, ng'akolera mu ffe ekisiimibwa mu maaso ge, ku bwa Yesu Kristo ayabenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mwe mubeerenga muukulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda, teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu, era bwe yalabika omutindo ng'omuntu ne yeetowaza ng'awulira okutuuza okufa era okufa okwo ku musaalaba. Era Katonda kye yava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liri erisinga amannya gonna, buli vivi lifukamirire ng'erinnya lya Yesu, era eby'omu ggulu n'eby'oku nsi n'ebya wansi w'ensi, era buli lulimi lwatulenga nga Yesu ye Kristo ye Mukama waffe. Katonda Kitaffe awe ekitiibwa.